dreams.
I'm yours and your mind too.
Vimba, vimba, baby, vimbala. Go show them swagger. I'm yours and your mind too.
You're a
tiny girl. When don't find your mini patera. Ha, ha. Beautiful girl. I don't wanna lose my time. Ya kupendwa na we. Tena, tumepita mengi hatujafika. Mile mama bonde tumeshuka. Jua jue sauti za wenge tujestuka. Mina kupasifo na ridhika. Wakwangu mie. I'll give you what you want, baby. 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 Takupa nipatacho. Show off.
Vimba, baby, vimbaga.
Hala.
Go show them swagger. I'm yours and your mind too, baby.
Vimba, vimba, baby, vimbaga. Go show them swagger. I'm yours and your mind too.
Easy maja chungi piko za kale. Ulishtuki aga kale. Ndio karuka na sale. Ofa za vimbuzi disco mashere. Wanatishi aga wale. Kutojua mapenzi. Tumepita mengi hatujafika. Milima mabonde tumeshuka. Nahitaji wajue. Sauti za wengi hatujashtuka. Mina kupa sifa na ridhika. Wakwangu mie.
I'll give you what you want, baby. I'll give you what you want.
Record.